tuer.
Since 2P1 I've been grinding, need it bees. Oh geez, they forget dine Gen Z. Nasanduka blueprint bonga Jay-Z. These days ni mankala chepa easy. Olo bakambe tuwa oyo, they don't feed me. No paper, diela chem beat. 2020 nenzo gona msit. Monday to Friday kufala same feet. Na mafuto ya kutala ya li long gone. Batchman paya chikonko. Nenzo pisha monga izaka sila choncho. Vintu kubounsa monga chondo. Yose mapinenzo kufa ni maliro. Hard work na shukuru piriro. Hapa mahit yango kupia ni muriro. Na stress hapa ni zero.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayo mwone vuna bomba. Getting gabe vuna konga. Jehova evo asonda. Ndi mwana wanomba. Mayo mwone vuna bomba. Getting gabe vuna konga. Jehova evo asonda.
Grinding, need it bees. Oh geez, they forget the Gen Z. Bambini ni mawa call and tease. Apa the boss is back, rich bees. Menzo tizi mira ma phone makafora. Apa ndi set puri kama cola. Street runner ni kupepe kachola. Ikatika ni kuyola. Wonse benze pa top na kusamu. Abate bote wa challenger. Kembo pa company ya pezeka ni manager. Chinanzu una but don't test avesha. Ni kudala ya ma broke days na pressure. Tinaibebesha, move kusesha. Deal na nature. Ni destiny when you fight is akupesha. Ika kutuwa lilapo life is akutesha.
Nangu ndi mwana wanomba. Mayomo nefuna bomba. Getting gabe funa konga.